ebre ni onua ebra so se obeti nkwa asem omari aso befo bibi oben wo na wase won se nkwa asem ebre du eye mosumfo akwa Hayford ene ne mbacha asem asem ifi Lifeword Media Ministry eho ana aba won chen edi die mu mesere se yemompae onokwa fo ne wewrade omada wase se ampo ene odi adome yen omeye hununde sere se behu da foforo ati se hu yebe hu na otwe foforo bosom foforo ni afi foforo ade bi ni 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 adwene ni ene ante ase ni ebra o ma ya krade se ebesua wasami akwa so manenyam nyansa ni minim dia makosua pre biara me ne wo ma ebedin kita hu biara fade ma tomo pase from mukasa na tufu na mani da so wasemu o ma da wasi radio kristo di mu ana ye bom pai osumfo akwa Hayford ena me ne o cha asami asami efri Lifeword Media Ministry eho ana yede ebrew enkwa asami onya na me ne o eche bibi afa the righteous and unrighteous obi a oye tenini ni obi onya tenini ete ye ma yedi kan no me fa masam no wo Psalm 1 verse 1 okase, blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scoffer. And okay, because in Shani Unipa, on anti or boy for ginemu, na onjina in the boy for aquanso, na ontina fedi for etnabia. Yehunu say, and yomano na ayemian sa anewa on nanti or boy for ejinemu ese anamo adbanfo no etu no eni se ono so etu sa anamo no bi na oni so ogina wakwan mu bibi sa se enti se wo ko evangelism a na nipa bebre egu ese dwase a ebeden na betimi approach wo mu ye wo kwen a betimi af enye ho kuto na betimi approach wo mu be oni bebi wo mutie enti no se oni bebi wo mutie a obekọ won fie na wa bo modia ene wa che onyakopa asem na momenye bra na odi bibi egu na niso ebi me na me ne ore bi tifi na oni phone but oya so kokoto credit aba na me akwa me hu se okura phone da na credit no koto da dey bibi sa na so kokoto credit egu na niso ei credit ye togu ye niso na che se okopa bibi kakra na wa eden na wetwa ei enti owa okosa ati biem nu wo nsama odeka enti wei se me kansa ankofo no ho a nko kan me hu adekro but e san se me nyina onwa kwemu na me nante onwa kwazu ntini ne oka no na ayeme bibi foforo bi nua otie mi ene dem pesa me no uche bi osu eye se de toaso ewa de okosi onyina ne boyefo ekwanso na ontena fedifo etena bia wonwa wo yia nyome bia se de wopɛ wo bubra bɔne won samaka nyɛ eyi ubako bebi na edin eda obi so ne maami din ɔde ama no nonso ɛdan edidi fufu ɛde ato no so ayɛ se bibi di ayɛ kasa gaa ni ɛwɔ hɔ but hwɛ din a yɛde ma wo ɔho hwɛ din a yɛde ma wo ɛne susuansu aso a ebeden ebrebede ebeba wa brabom bibia meka se eyi ditwo ebon sinso aso na sainso etimi nua wutie mi no meto aso no meto aso wo anwum etiba ko yimie no lo se nemom ne nigi ewurade emra ho na odwene ho ewia ne anajo the wokan to ka se but his delight is in the law of the Lord and his law that he meditate day and night. O sin na sa onimpano. Oh, so obia obenye shira fru nyanku ponsem no. Aye, bia neni ji rade a emra hon. Rade a emra se, eni kire semeno. Kire semeno weni johon. O nyanku pon kachire, mose akwala jeswa se, eman mren semi enfri wenum enkoda. Juno hon anapa, ewia ane anajo. Na hoye dia ya de ya yomi na na no na beboa ma wakwa nyina esiwie wakwa ayajojo menua wutie mi bible ni say eka obetu sa na mo we na debre biara no adwuru nyakopɔ asɛm nyakopɔ asɛm se sɛn nyakopɔ asɛm se sɛn dɛ na nyakopɔ asɛm ɛka ɛnɛ onyakopɔ asɛm no nea ɔsie ne sɛ ɔbɛdwene ho na watu mu anammɔ no wannante mu sɛdeɛ onyankopɔn asɛm no ɛdɛn ɛsitie ɛnɛ common sense na yɛ sɛ yɛde som nyankopɔn common sense ɛnɛ na adeɛ no deɛ common sense kyerɛ wo sei masa onyankopɔn tu Mose akola Joshua fo sɛ mma mmerɛ nsɛm yi ɛmfiri w'anum ɛnkɔ da dwene ho anapa ɛwia ne anadwo wɔ Joshua chapter 1 verse 8 a woka wa wobɛhu na ɛna bɛma woakɔ yɛ adwodwo adɔfo nom waka neɛ yɛ no akyerɛ yɛn onyankopɔn dɔ yɛn nti berɛ biara no wabɔ ɔkwan ato hɔ a mene wmmia no yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ de yɛbɛnya nhyira nhyira ne mede ade biara meka sɛ yɛn ankasa nnipa no ɛyi ayana yɛ nnwoma mmienu ɛda hɔ a ɛsɛ nnipa ɛhwɛ ne yie ne sɛ ɛse biribi blessing ne money de bia obi twu su yɛfa nsɛn money ɛgya blessing no adedra sika tumi sa wo bade nhyira ne deɛ bɛtumi adi w'akyi nyankopɔn ka kyerɛ abraham sɛ firi wogye fie na kɔ baabi a mɛkyerɛ wo na mɛhyira wo ahu sɛ nyankopɔn hyira abraham bɛhyira isaac ɛhyira jacob ɛhyira dumienufoɔ no nyinaa israelfoɔ no nyinaa ɛna nhyira yɛn wɔ deɛ because wokɔto w'ani de ɛde kyiri israelfoɔ a onyame ma womfa nnɔma no nkɔ saa kwa sɛ promise bia onyankopɔn aka fa wɔ ho biara no ɛtumi bam amahu sɛ nyankopɔn hyira ɛda ɛso ɛyɛ dɛn ɛyɛ wɔn dea nti menua wotie menua wotie nkwansɛm bɔ mmɔden ara sɛ wo so wobɛnante onyankopɔn akwa so menua wotie menua wotie me ebio yɛmfiri aseɛ nwendwene onyankopɔn asɛm ho onyankopɔn asɛm kutoo ne bɛma yɛda nkwa na mmom ɔnani gye awurade mmara ho na ɔtwe ne ho awia ne anadwo ɛyɛ saa anɔpa a yɛn ammoa ne sɛ yɛbɛpɛ ebia bɛyɛ minute no mpo na yɛde adwene onyankopɔn asɛm no ho no na ɛkɔ dwom a yɛantɔ adeɛ no ɛne yɛadwene ho bible no sɛ momɛ yɛanwenwene ɔkyena ho na ɔkyena no aba dwendwene yɛ ho ɛyɛ no kora yɛnipa ɛdu baabi a na wobɛsɔre no na ka prɛ yɛde ani hɔ meka ne wo ka asɛm bi kyekyeɛ obi na ameyɛ n'adom a ɔtu kwan akɔ aburokyire no na ɔwɔ adamfoɔ bi na ɔka kyerɛ sɛ mekɔ no nnwoma ɛyɛ yie a mɛkae wo ɛti ɔkɔ na ɔde sika ɛbae ɛna yɛfrɛ no sɛ akwan de si fie maa no nti akwan no ɔtena fie hɔ a ɛwɔ mma nsia nti ne mma nsia a ɔwɔ no na ɛsɛ fie hɔ waka hɔ ankasa but ɛdu baabi no ne fie wɔ apɛ sɛ ɔba no ɔka kyerɛ sɛ mɛba bɛyɛ ebi abosom nsia berɛ nti mefiri aseɛ ama wo sika na sika a mede maa no fapɛ baabi no ayɛ dɛn ɛtena ɔde sika no maɛ na da sika no bɛbɛka akoa ne nsa no na ne ba yare na ɛsɛ sika no ahye saa mprɛnsa ɛno nti da koro deɛ ɔwɔ hɔ ampɛfiri mu a ɔbaa no nso mɛba na watu ɔbaa na nnipa no da te fie hɔ nti deɛ ɔyɛɛ ne sɛ ɔbɔ mmɔde kɔfa apolisifoɔ ma wobɛyi ne nnwoma yɛde gu abɔnten na berɛ a ɔyi ne nnwoma gu abɔnten no ankyɛ koraa ɛna na saa ɛfiriwura no nso n'adamfo ana ɔkɔ aburokyire kɔtena ne nkyɛn ɔno na ɔgyee no tena ne fie wɔntɔ nsuo da wɔntua laakye ka da ɔhwɛɛ noma no aduane dii yaa bɛyɛ mfie bɛyɛ num ne nsia akyi kɔsi sɛ ɔno nso ɔnyaa ne ho kakra a ɔnyaa baabi kɔtenae ɛti saa na saa n'adamfo no a nso wɔ ne nkyɛn aburokyire no na ɔte ne nkyɛn aburokyire ɔno nso aba ghana na ɔka kyerɛ sɛ menua wofie a wɔasi mepɛ sɛ meba na bɛhwɛ hɔ na ɔso wo me kora ma mewɔ hɔ sisi a nabra ɔkyerɛkyerɛ na ɔbɛdu hɔ no na ɔte pickup mu ne bae na ɔba bɛhu sɛ obi nwoma gu abɔnten ma papa ni apolisifo gyina na obisane sɛ adɛn na ɔso wei na na ɔtimi fie mama ne sika mprɛnsa wayɛ dɛn wadi ɔtuɛ ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ nti na wei ne nwoma gu abɔnten saa berɛ si nsua muna ɛna ɔse na nsua mu no ɛhe na ɔne ne yɛ ne mma wɔmɔkɔ wokae sɛ woba amanɔne no mena mesɛ wo mo mede wo gyina hɔ ma wonya sika kora de asi dan na woba kora wo nkyɛ adɛn na woma no yɛdɛn ɛntena hɔ na bi a wokɔ a wabɔ mmɔden ahwɛ no ma nnɔma bi ayɛdɛ ayɛ yie ansana woama no afiri hɔ wode dan no hyerɛ sɛ wahwɛ asi dan na de wotu no amanamu hɔ anaa ɛna papa no ka ɔhɔ ana papa no anka hwɛ bio na ɔse yo onipa ni nkaeɛ na obi asɛ papa meba ɔdan ne ho baɛ na ɔmnim sɛ ebia ɔrekɔ koraa sɛ ɔrekɔ no akɔfa ɔba na wasan baabi ɔba no kia na adi n'akyi kia kesi ya dan ya eh mpaka mu nyoma mpaka nyoma nyina eye den edigumu okọ odene ko odene ko nse bi akra ko ha dan ya man no ebi se okọ nso onso esifi a opo bi die ja no na odene nso akokotena amano ne ei okọ hoya se efi e muntinam na hora no man 120 million se the store fi ni store mu omo fa nyoma nguma na yire eh den afento ade na ntumi hwe ne nkola odofo a me ene odi san komo we amunu mu hwa no na papa no odi ba 3 days no okoye okọ abroche no onim de si ye papa no etifie ho aye djuma no etimi enye sika e de kosi ni dan bi a opese okọ ne fi ni firanse da bi tenam na menya mbai osu fama obi ma ne de entenam onua se ye nante onyakopon akwanso ne ye dwene nasam anapani ye na joa obo okwan tu bebi akwani eye de ede maye entin no se fi yakopon na hinene ne tene kani de dia ke biara wode be kan ho onua wuchie mi mim se bisa bre nyom mo den but me show crying se jina pintin na dwene onyame asam enni nipa bi echi enni nipa bi echi ebisi wunya hendera na ayede wunya 90 na ayede wunya 70 na ayede masa entin no sango foro bedi wo mechi ana enanti safi difo atra bia nemu dwo yakopon asem ho anapoyo na nyame sho so wutie nko asem ye mso mfo akwa hefold ena mde asemi Lifeword Media Ministry so ana mde bro be telephone number 0244869499 0244869499 mfo akise so kraje nkwa be kan foro re inscription ma mfo akise so kraje nkwa na se u fakire so kraje nkwa Kristo pia onye oyiraba ya mishrao sa ampa akaseradi Yesu famfunso cheme ampa matewa asemye odboneni abade ne famfunso bia cheme fa oseme kraje nkwa na betema brabo na mitimi transimam meda wasese urade ene wetimi na wajimi nimse onyakopon tie na supompa de fisab ekwono abrabo ebesesa enye sade tie no na wonso wati waka kira fufuro enkwansem free life word medium missionable bye bye.